sizila abantu ezweni wemkhulu Dr. Triseke kuba sizila abantu ezweni wemkhulu Dr. Triseke kuba lola impela liyasebenza wemkhulu Dr. Triseke kuba lola impela liyasebenza wemkhulu Dr. Triseke kuba namhla sebenemaleni sebakinise bahamba ngezimoto kuba lola impela liyasebenza wemkhulu Dr. Triseke kuba sizila abantu ezweni wemkhulu Dr. Triseke ayeningelelenga mkhulu Triseke amazwi omsiza ashintsha impilo yami ayeningelelenga mkhulu Triseke amazwi omsiza ashintsha impilo yami ayeningelelenga mkhulu Triseke amazwi omsiza ashintsha impilo yami kuba lola impela liyasebenza amazwi omsiza ashintsha impilo yami kuba lola impela liyasebenza
Yeah.